Monsaza budu mbaka wa government ya tole Kalungu Sayif Katabazi alagida abatuuze mu district ye Kalungu abawe bwa sente za parish modo batandike mbangu dala okuzizaayo kichokana asaba ba town clerk okulambika abatuuze bano ku ngeri y'okusasulamu ensimbi. Omusasi waffe Nsubuga Muzaffar yabirina
ala disono safe Katabazi mkogera kone CBS yobu jaja agambi nti sente zine za parish development modo mkuzi wa abatuze abawejere baba tegeza bulungi nti za kukomeze buwao na abatuze abalabazikoze se bejemu buwavu chokala disono Katabazi agambi nti abamu kubatuze abawe wa sente zino tebaso mesiwa chimara kungeri yoko miao ensimbi zino buwato kwe kusaba batauni kilaka sako wa parish chief mu district ya Kalungu batandike okuyitaita mbatuze abawe kwa sente zino eza parish development modo babalambike kungeri ki sake mitendera gibalina okuyitamu nga bakomyawo ensimbi zino
era mbadde ne timu yange yabagisonga bagenda bali mu sensitizing n'okutambula okula report mbasaba mbegayiridde mutandika okusasula kyemmanyi badde tebanna bakufuna nga tebamu tebanna babasomesa mu ne babyerabira era nibadde ndi mu kwogera nnyo engagement ne kaawo anyambire batawunikiraka ne ba parish chief okulaba batandika okusensitizinga abantu bano batya engeri gye bagenda okusasula mu sente ku apu gye tuyina kuba waliwo apu gye baliwo gye tuyina weeyo gye balina okusasulirako sente okulaba batya engeri kuba walimu abantu mbagamba sente naye tugenda zisasula tutya tuzitaddewa so ye yembeera gye tulimu gye tugenda okutandika okulaba sensitization yensasula sente ezo so naye nkubirizaabo bonna abaliyo mugende mu town kuba parish chief zammwe abalina sente ezo muzisasule making sure nti n'oba kale osainingo laba nti osasudde oba akulaga engeri gy'olina ozisasula ku simu yo eyesimu yennyini eye ya mobile money
ku lwa CBS radio y'obujjajja Nsubuga Muzaffar e Kalungu mu Buddu.